bose mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
Mwaramutse neza, dususuruke. Facebook yacu ni VOA Radio yacu, naho email ni radioyacu@gmail.com.
Murakoze. Izandura Samuel wo mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, Kagari ni Nyagatovu, umudugudu ni Akamayange. Nifuzaga gutashya inshuti n'abavandimwe bahereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, Kagari ka Nyagatovu, aribo yo mugabo Elia uri mu mudugudu wa Kamayange, Samuel Murigo, ndetse nifuza gutashya inshuti n'abavandimwe tuvukana harimo n'umugabo Emmanuel Yamaje Focus, inshuti cyanjye Mukandesenga Domitira na mama umbyara, ndetse n'umwana wanjye wiragiye Samarivian. Nifuza gutashya abanyeshuri twiganye kuri promosiyo 2017 kuri GS Kabare, aribo Mwabonimana Ronjin, Hakizimana Eric, Marita Gusenga, na mushiki wanjye uri mu karere ka Gatsibo ariwe Francine, ndetse n'undi uri mu karere ka Kondo umurenge wa Rukara Nirere Severine. Nkaba nifuza indirimbo ya Kizito Mihigo mwana wanjye uzaba intwari, ibashimishe.
Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wusa ikivi kimena. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wusa ikivi kimena.
Kibondo ngiye impano iruta izindi, igihugu cyacu Imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo, twavutse dusanga turi Abanyarwanda. Dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze, ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero. Mwana wanjye, isaro ryanjye, ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami, umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi.
Ese nacyo warageze, iyi mpano irenze kuririmba, kuwaturukesha niwe muhanzi, umuhanzi mukuru ni Imana. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ngiye
mwana wanjye. Aho uzajya uba uri hose, ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari. Ubutwari twese buratureba, ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda. Nawe muganga b'intwari uvura abantu, mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo.
Niba uri umuhanzi w'indirimbo, bizakubera inzira y'ubutwari. Niba uri umukinnyi w'umupira, bizakubera inzira y'ubutwari. Wowe mworozi nawe muhinzi, bizakubera inzira y'ubutwari. Wowe usudira nawe mukanishi, bizakubera inzira y'ubutwari.
Pastor, profeta,
Ijwi rya Amerika dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Ohereza nimero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane n'inshuti n'abagenzi.
Eh ne twakizimana Didier aba ngomerere mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Batashya abana bose twiganye Prince mu Bronkome n'abandi twiganye mu section construction kuri ya Vekivumo. Batashya sogokuru na mama na nyogokuru. Ratasha n'abantu bose bazanzwe na Jadi DSGS ndabatura indirimbo cyane pora vita tampera cha
The Gallen Killer Chief Dandapal Tome give it to Tome give it to Tome give it to our girls 5 million and 40 not this shot Baby girl I'm a girl Dandapal say Well woman the way the time cool I wanna be keeping you warm I got the right temperature shelter you from the storm The girl them broke out from the floor from your door and I want this performer. From your door and a man when can't turn you on, girl make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, no eat, no yum, no steam fish, no no green banana. But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Out, but you know we ain't stuck, girl, you impress out. And if you miss out, I mean if it's out, cause I got the remedy for making this set out. Me have to flaunt it because me got this out. And girl, if you want it, you have to contest out. On a life where we need to speed up, it's testing my test out. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. I'm crazy now, this year, jump it and I'm busy, time play for show. Time for a make baby now, so stop ball like you, I get shady, yo. Woman, don't play me now, cause I'm a fist and fuck, not greedy, yo. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Here, the spark is right here, keep it undercover. Come in love for your fitting and your blouse and your fashion and your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom.
Calling all wild out squadron, come report the duty. Come shake that booty. Yeah, yeah, yeah. Is it tense enough a girl on the dance floor? Do you think?
queen, cause you know you're secure. Girl, just for girl, cause you're hard to the core. Yo, who was you waiting for? Pop with the tent on a bad girl, on the dance floor. Do you think, cause you know you're secure? Girl, just for girl, cause you're hard to the core.
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Facebook yacu ni VOA Radio yacu, email yacu ni radio@gmail.com.
Yewe nitwa Duhayimana Jean Pierre, ndo murundi ndo mu ntara ya Muyinga, abandi mu Rwanda nyene hano Nyakarambi hafi yo ku Rusumo, Tanzania. Aba nashaka gusuhuza mwene wacu uri i Burundi Uwizeyimana Theogene n'abavandimwe banjye bose hamwe n'imiryango yanjye nyine n'abadata wacu ndetse n'abandi bose banzi ku izina rya Duhayimana Jean Pierre. Abashaka no gusuhuza n'abandi ba mukecuru wanjye uri mu Kayanza n'abandi bari Bujumbura bene wacu. Aba ni abatura akaririmbo ka Diamond kitwa Jeje.
Jaja, you put the jazz on. Oh, you turn bad man to singer. With your sexy body, Carolina. Oh, you love a bad like your singer. Ataka man, you go go singer. Kupe kila kitu, baby. Mochanga postiko, baby. Tupanye makitu, baby makitu. Kupe kila kitu, baby. Mochanga postiko, baby. Tupanye makitu, baby. Vito, baby, sata kisong na pawain.
Jaja, yo put the jazz. Jaja, yo put the jazz.
No, no, no.
Jaja, yo put the jazz.
No, no.
Jaja, yo put the jazz. Jaja, yo put the jazz. Jaja, yo put the jazz. Jaja, yo put the jazz.
I hope you know say this sequence. Where you carry for back in the making the work, work, work. Baby, quick, quick, quick. Come to fuck you with me. Listen, it's a man that needs a room. Come ready, keep it, keep it. Keep it, keep it. Oh, la, la, la. Your body's fine. Now when you whine, you blow my mind.
Oh, la, la, la.
I don't wanna waste your time. So please deny, so make your mind.
Oh, la, la, la.
Can you use the rainfall from the morning till the night?
Oh, la, la, la.
La 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 la
la la la la la la la la la la la. Jaja, you put the jazz.
No, no, no.
Jaja, you put the jazz.
No, no.
Jaja, you put the jazz. 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 Jaja, you put the jazz.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Ohereza nimero yawe tuzaguhamagara ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Rugwiza Ngogaronje, abandi mu karere ka Nyarugenge. Nkaba nsuhuza ababyeyi banjye bari mu murenge wa Janja, bari kora Vedaste na Bamurange Imaka. Asuhuza mushiki wanjye bita Leontina utuye mu murenge wa Janja. Asuhuza n'umwizero rwa Anastasi uri Nyagatare. Asuhuza na Claire uri Musanze. Asuhuza na Dusabimana Emmanuel uri mu Bugesera. Ndasuhuza na mushiki wanjye uri mu murenge wa Busengo bita Claire. Asuhuza n'abanyamakuru ba Radio Ijwi rya Amerika. Asuhuza na Nzabamwima Pierre. Asuhuza na Florante nawe uri Musanze. nyogokuruza na nyogokuru nawe uri mu murenge wa Busengo na nyogokuru bita Leonidas na Nyambere Therese n'abandi banteza batwibanze bose n'inshuti zanjye zo kuri Facebook ndazitura indirimbo ikigeragezo ya korali Impuhwe.
Rugwizo Ngoga, urakoze cyane.
Namwe murakoze.
ijwi rya Amerika dususuruke email radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu dushoreje ku butumwa bwa irigukunze ariko rero nshuti dususuruke zose burya uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com jayo mazurebe ahanditse ibiganiro nuhakanda urabona umuziki naho ngaho mwese rero banywanye ndabashimiye cyane mbifurije amahoro n'amahirwe mugire weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
nitwa Jean Damascene irigukunze nkabandi mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali nkabanzuhuza arindi ntwara Rufosi Hakuzimana Theobald Nyandwi Frotine n'abandi baturage bo mu kagari ka Rubona umuvandimwe wanjye Epiphania Mureka Mbanze ndasuhuza na Shumbusha Jean Baptiste suhuza Mico Myiza bari Kigali ndasuhuza na Mugwaneza uri Malawi ndetse n'abandi banzi ku izina rya Jean Namaseri iri gukunze mwambatura indirimbo iyo ari yo yose y'impunzi kizito
urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira ingana icyiza kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagombijwe iby'Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi nta rupfu rwiza rubaho cyaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwazize impanuka cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira
Genocide yangiza impfubyi ariko ntikanyibangiza abandi bantu nabo bapfaye basize urugo rutiswe genocide abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana cyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu Umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu ubwo bwunganiye ubunyarwanda